internationally connected and locally accepted. It's DJ Stens. DJ Ammo.
DJ Stens.
Kam tu kijani ni kupiga maviboko.
DJ Ammo 254.
Kama kuna kana mama yako.
DJ Stens.
DJ Ammo.
Please kwa hii James ndio tunakuanga ma headmaster ni labda mkuendepa. Eh kabisa tumekuja kuroria kuchachisha leo tucheze kiongozi. Leo tunacheza kisisi tuwapeleke na rieng mbaya sana kabisa.
Message kabena message moleg.
Busema G.
G.
Sema B.
B.
Sema D.
D.
Sema big G.
Big G.
Ladies' favorite DJ.
Ladies' favorite DJ.
DJ Ammo 254. The playlist changer.
Jambo, usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na die kudismantle. Hii time ya mwezi huna tamp. Usinyonge nyoka kama huna balloon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikisukumwa. I'm a love doctor, kinikumtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes imevuma.
Middle finger up to you haters.
Mani show me na pata kama ni biz me na saka wajificha kwa vichaka life ni vile nataka na wakata kata vile me nataka na vuka mipaka na kuja na paka tusare stories and doggy na kuja na bogi kuma mero zaraka nizi flow nikaya nizi upepo nikaya nudi watiaji wana ni uzi na kuja ki sniper kwa bag niko na uzi huwa sipendi upuzi wana shinda na nasi nikaa tuko kakuzi tuko zile za wabebe skill up
wabebe skill up
zile za wabebe skill up
wabebe skill up.
Ladies' favorite DJ.
playlist changer.
Skia leo vile maani mekupagia adiche ukilandi utacheze ya gia mi upenda ile filo kuwa menika ya no kistadi vile we uwa unatulia waithera kwebaga 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 waithera kwebaga gata gate kado genaga wegwa kwa oge tabia toido genaga wegwa kwa genaga wegwa kwa oge tabia toido
DJ's 10
gake no kigwaro bawe yo heterev.
Magic's anger on the beat. Internationally
connected and locally accepted. It's DJ Stem. Basi wa iname, basi wa iname, basi wa iname,
msanduko ni kimbitwa sikingale, masiva na jitambuwa kwa ordinare, kiumbanga makushota mamboko, nakangoko nakasesa kama koko, niaje ni champe wa makale, suna juwa minataka tukinare, ni wawasha ina mtakubale, take ndena anawasha tukingale, nadai bong e-form nisha sare.
DJ Stems.
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu dao Nasifu dem wana najua kutwang Akitwak boy shell anambao Rauka juu kastim za kachang Nikuperi baka kama gira gifao Upa upa baka wa ai Upa upa baka wa ai Au madem wasimame ama wainame Ah we wainame Au mange uso simame ama wainame Ah we wainame Nabasi wainame Ah wainame Basi wainame Basi wainame Basi wainame
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash Buda bass, na kuna vile nasaka bash Sota touch, na kuna vile nasaka cash Nina shaba, na kuna vile napina gono Nada ipaka, onda vile nangwa usoko Super flat, na viva tuwa chie ngongo Nina njugu, dula ndula kwa manyodo Ni undugu, my ex, unatema ngono Pesa otas, shereo singizi wa pono Mboko fast, mroro sienda taka pono
DJ Leo
vile maani mekupangia Adiche ukilandi, utacheze ya gia Mi upenda ile film kiuwa menikalia No kistadi vile we Uwa unatulia Waithera kwebaga gata gate kado Genaga wegwa kwa oge tabia toido Gake no kigwaro bawe yo heterezo Oka inia wezere ginyo kamia thade Thade, thade, eni thade Leni simpuna nide ya kutwe Badala tu unasema tu dao Nasifu dempwana najua kutwe Akitok boy shell anambao Rauka juu kastim za kachacha Nikuperi baka kama gira gifao Upa upa
DJ Stens DJ Ammo
Tema basi sivuti toja Chiba kiuzazi ya kisha magandi Sijali juyani kondule uchoma Na makupu na simamanga Lafu kuda hizi kutu hazimuamwaga Mogi bado ni ya magazla, mastona, marachet Na bibi material la pantaka Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life Tanda tulitei na mangwaya lafu maigaye Wacha wasi wasi ya bill jona pie After ni makuki na keki kwendai Meza na ukipleki chokesi badai After ni makuki na keki kwendai Meza na ukipleki chokesi badai
Come sleep over, niko na shashamane Alafu tumangane, baby hadi ngware Come sleep over, nina mizinga nane Na baby usibleki juleo kutu ninari
Nikikuchochi na tight na nyonji. Leta pongi nicheze piki ponki. Kani formiko ya makombijo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza alkoblo tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongo eh. Juniteta kata veta moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo
DJ Amo 254
na morning the playlist
changer.
DJ
Stans. Now hear this.
DJ's 10.
We are entertainment.
Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Arufo kama shala, ziki na isko mimina. Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Digi digi, madogo dhanya, wadigi da hat. Arufo kama shala, ziki na isko mimina.
Kilalo, aki kinge uske jan. Kichapo aki kingen kishada. Kibao ama kijak kitask. Kinyaru kwanza kibanki rast. Kika na kijingi sitimoji na firimbi. Nina mbogi na siringi nina dungi ya shilingi. Kami dupo na kiingi kani mblina we machichi. Anazoza kama chichi ziki bondia pigu miti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong itada. Kirungu adi abong kikanda.
Mama kamba wana niloa Usipene kata paloa Mako, kolo Waimo na abi onda teile Mako, kolo Waimo na abi onda teile Atipa
distance
DJ Ammo Internationally connected and locally accepted It's DJ Stans
Yo, they're not ready, nah, nah, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, nah, nah, they're not steady. I've been with that KK, now you talking Betty. But money never rule the man, the girl don't wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure. And those that I tasha, they event guy Fisher. Mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket to some raps, I've been trying to flow this. They won't try to flow this, but I ain't rapping for them. They won't try to flow this, it's never popping for them. Dropping like voodoo, chaka chaka doo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fulu fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more my name of Bulu. Harder than a move, man. Run the track like a road run. For some time, but we're not done. Keep a distance to some mud, man.
Mama kamba wana niloa. Ozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Ozi pene kata paloa. Mako, polo. Why you wanna abi on a daily?
For instance, I'm the reason you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Nyongwa, that's a hook full of hiccups. Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas or Pampers with a verbal diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia. Can't over me.
With the cancer, Kenya Zambia collabo. In a vuka border bila kubonga. Keep a distance with Zambia na Okwongwo. Si yangu solo na fanya watu wa ghetto.
DJ's Tens.
DJ Ammo.
Na jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na.
Chapa ni chapanga jote na.
Nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Teki nana nani nani otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro. Na shiro analishwa na mashiro. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Digi dia wana. Digi dia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Pika pika, ringa, lima lima. Pika mimba, mimba. Simba pima, vimba vimba. Lima, simba zima, simba ringa. Bumpa, simba dinga, mzinga kinda. Dinda, wako pinga, vanga manga. Shada, nyanyandaka, uneza lamba. Bamba, bausaka, chimba chimba. Zika, bananana.
Na jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na. Na nikichapa ni chapanga jote na. Chapa ni chapanga jote na.
Poko ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha na ichapa lala. Mwage mala ukichoka lala. Nikundaka lala na wavua kumbe na gazi
kepara. Rangi mirakema bado gari ni gari kwa dere. Bada jisi chalia karangi mirakema bado gari ni gari kwa dere.
Locally accepted, internationally approved. Beware. DJ Stents. DJ Amo 254, the playlist changer.
Kika kijileta pita nako. Na nikishodhura ongeza cocktail ya karofoni. Nikishodhura ongeza cocktail ya karofoni. Karofoni, karofoni. Nikishodhura ongeza cocktail ya karofoni. Kana risto, za ukakito.
Peleke na rieng, peleke na rieng. Ah, tucheze chini.
DJ's 10. Cheki,
natalo kusikize mboko, mboko, mboko. Cheki, DJ, uya, cheza kaa wewe.
DJ Ammo.
Aww, DJ's
10.
Sunani
Peleka
na Riang.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
punyeto. Itapoa kwa mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dental. Nazia miniani na nguvu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geos lekwi na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma analtundu. Toka green ni na jaba ni kuchom. Ni kusajie kichom. Ni kurulie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kutaruwe kifom. Ni uzamue kifom. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko na imchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kizi diri tunazite zina karam. Boko haram.
Koto, washman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kijani ni
DJ Ammo.
Harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumejama popo. Itapili ndio ni jenge kikokto. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambe na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Aki rombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuzi diri tunazite zina karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuzi diri tunazite zina karam.
Kodi wa muranga minika warufuko. Niko VIP demia komeko makomboko. Wadhawaitika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na risto za ukagido. Juki na bosko na mbogi yao. Walipoteza mvaje zao. Kwezo mikono zosi kwa mademu wao. Nishae vuta mbicho nikasmenti wa kithomo. Na misi fala na jonunu kaka mshono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refu ngono. Ninajira mmoja kwenye supo kono fono.
Pibamboko, pibamboko.
DJ Stanza, ladies' favorite DJ.
DJ Ammo.
So machine.
Yeah. Love it when you make you suck my bunks like a ball. Make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good and it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything mess I do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender.
Ningi na nyagoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za gondo go chongo. Na memboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa vajwa na dondosa. Pali downtown na dondosa. Pali down kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewecheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba na tunamboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rienga. Zituna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewecheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Wambulu luku washa kindukulu. Kamchukizani ni kupike mabiboko. Pali Instagram gacha tisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda. Mangoko mangoto maloko. Siko kwa mosho orosho. Madiva zimebuni na nikoro. Kulamba mururu fika ndono juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila kauru.
Wanga venyu mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venyu mjeza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni benja na miudai miudai miupenda.
DJ Ammo.
Ten.
with a force. Yeah, blessings we are reaping, we course in handful. Oh, we not rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and me. My thank God for the journey, the earnings, and us for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. What's a toast to the friends that take off with the load? One time, kids sit down in a class and we pour it. Only set the road and we go on with the
Cartagena
road.
Cartagena
vibes. Third one, Mr. Memory, try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. With chronic fire sing, yeah. See me all digging soon, get the higher ring. Like hello from them, say I just shot ya. Saw you post the spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If you need a butter, pass through your shot. Yeah, man, in a life, man. Me have to thank God for the journey, the earnings, and just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall, them right on. But I toast to the friends with the coffee. Be load one time, things sit down in a class. So I'm poor, then only sit the road. And send me fit tell them a story. That's how I've been upon me. And that's how I made to give him the glory. I'm in the lies. And Jah knows I'm a passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a boss. Mm-hmm. Blessings all for my life. And my thank God for the journey, the earnings, and just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust out those pretty friends that take off every load one time.
Anadeni kimteka ndamfulizia. Tukienda kwenye beda tanipandisia. Nikitema anajua ye nikitemeo. Jo kichinjio ni kichinjio. Cheza chini fungua duka na uililie. Mtakupa all night tukikam kwenye kwenye kichinjio.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Demwa kichinjio.
Aha, demwa.
Karo amesema yeye anafunga duka na mimi nimedecide nafunga duka and I'm urging every other chick out there.
Mimi duka
leo. Kama hizi wende tafute Samantha ama watafute Aramis waende wakajisort.
Kisha paka Aramis una slay tu kwa beat. Ukifunga duka utatoa wapi salary? Unapiga tu ma deals na hiyo buna nini na manuzi zimejaa tu kwa phone gallery. Niko kwa booth nimejawa na maneno. Wewe funga duka nimekam na msumeno. Kazi yangu hapo itakuwa ni kugwara. Duka kama supa na bado unakwara.
Ifikie wazazi kanapenda nga imenti. Wale wa kuchoma mboto kusunda meti. Wakipuzanga pongito mia mia duri. Anade kufunga duka na mekaza kunyi. Na nikachura kopigo kiswahili. Usiku sako akia nikavirauli. Demwa kichinjio leo nikondaka. Rangi rangi tu ya white mimi nitapaka.
Nazika duka ndio mfiche white. Minajua tuni supa vile ziko white.
Hati heri tu Samantha ni ipigange chuma. Dema mejibeba mahaga na anasura.
Ndiyo murang.
Kama isi wende taftima Samantha. Ndiyo murang. Amo watafte Aramis. Ndiyo murang. Waende wakajisoto.
Ah, wajiko umage vijero. Duga tumbe mwitarire hidi ya madhiko. Mujoke tuto miri fukuri ya mariko. Madiko ni madhiri udadhe benadeto. Sizi mmeshimu jumini mitoka geto. Na sizi mdaradara juniliske ya nipoko. Anazabi sabalisha fungu wanga soko. Sidai kusi ya kejuki chapo kuna eko. Amuneje ponyote miwa manga kimangoto. Na nikinyora ndani sunajo hiyo ni japo. Mivuta malifaya njumi wende yango mongo. Sideza ule pedi juzinu kama mnyambo. Kodi wa muranga tangu riengu na ringa. Nasikia topa ngangu kukwa riedo na runinga. Madem sabo liwa rieda na wache majina. Na ule lile ukafanya sari zimekwetu.
DJ's 10, ladies favorite DJ.
Wakiuliza, washo increase na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa. So na shukuru niko zawa. So mina vimbada.
Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 vimbada,
energy. Energy,
sinaji.
Hapa bana dogo kwa finali. Na wanga wasipongi kango ndani. Mi wabuguza na sana kango kazi. Tayari wanadeati mini mpane. Na mkoshua jona fika kicheka. Fika kicheka. Fika kicheka.
DJ's 10.
Kama mbuna mafu melale ndani. Chungu za kajaba cheki bati. Nikidunga ndege juu nikati. Cheki kina masi sisi lati. Zungusha mahaga lefti righti. Na cheki mamini lungu dati. Zimeshika zimerunda niku nasti. Kumeja tumushi na wanati.
Hapa pana doko kwa finali. Na wanga wasipuongi kango ndani. Mi wabugu sana sana kanko kazi. Tayari wanadati mini mpande. Na nko shua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Hapa pana
kiti ni kiti ya disa manga na kunyandulia. Mamoshi moshi papas mina unguza. Akisle kipongi na gizanga punguza. Nakane mtoto wa mati yangi nitachung. Nakane mtoto wa mati yangi nitachung. Nakane mtoto wa mati yangi nitachung. Nakane mtoto wa mati yangi nitachunguza. Niko riet niko riang niko liet niko tiang. Suku wa teku wa sesu wa toku. Akuna uba ima ya kwanda tuk. Moga vibrate jaga kama
tuk. Apapana ni manoko ka finale. Na wanga wasipongi kango ndani. Mi wabugu sana sana kanko kazi. Tayari wanadati mini mpane. Na nko shua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Apapana ni manoko.
You're in a mix with DJ Sense.
Jashuba, haya basi funguka kama kasi. Na fuse kumanga masasi madaki kana. Kame chapa nda chapanga makalifa. Hizi dambi ndaziosha ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kuperanga mami mbae. Tunakutakanga, tunadai ukidai tunabandana. Koja kwanza ni kunyeshe bana banana. Minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, zupanda na
Alejandro, onyiwa mabima. Zimenishika kama zi. Kila 420 na kinga kilo. Nikiwa umbido napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limu. Chagua moja, leo ungezwe fimbo. Nasiwe kitint, leo tufungwe dilo.
You're hanging out with DJ Stance.
Hapo nyuma nasidika mnafanda na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na.
Ako feki na mandomu, anasiki na madamu. Lafa kiwa ndani ya zone, kutupo na tuma don don don. Ana dandia ndai, ura ura don don don. Ana changi angwai, uya uya don don don. Ana kazi angwai, uya uya don don.
Ungula, pigwa mate shika jepa pejuma na. Apepeto apakato uunguna. Kakishika ni kachune kadukuma. Ai ai akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai iyo uduma. Iyo uduma. Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika menafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Iga kuni akiwika design unasimamisha. Uko duza ni manguna wamejaza tukiduda tia. Mimba kalinuka juzi akikinga duka na kayanda. Kakodoko kiparaka mabuba. Tambu wakaguo sijipete na mbuwa. Daru watarua na manjikiza maduba. Shikisha na rege ikubebe kambuda. Msupa mauta amejaza uko duza.
Banana, mina ayo basi tunapakana.
Waze,
Teddy be on the track body way. Teddy be on the track body way. Teddy be on the track body way.
Vipi rasi uka mna Madrid. Huku ho mini kona maye. Na Johnny long time tangula
benyo yo. DJ Stan.
Pitia hivyo chile na tuloro. Chezo chini siyambie jose. Mayengi wengi lakini ni mimi na we. Chezo chini usiambie jose. Mayengi wengi lakini ni mimi na we. Utalamba nyanya, utalamba nyanya. Utalamba nyanya, utalamba nyanya. Utalamba nyanya, utalamba nyanya.
Utalamba nyanya, utalamba nyanya. Utalamba nyanya, utalamba nyanya.
miamia wamenyoa tu kipara. Ukikembo sikembe kama za kimara.
Ukivikupe, cheza kama we, kata na mabwe.
DJ Sands in the mix.
Panganga mingi ya jie ni politician. Njuri overloaded kama nisa. Nakana nyeshe zoma kali dusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu jimbo yukitu wezi fiki. Unajigamba tulikula manzi yangu. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu jimbo yukitu wezi fiki. Na venye miu jimbo yukitu wezi fiki.
Oh, hold up.
DJ Stanza, ladies favorite DJ.
Kofiki basi guza minyo, ah. Ka imeshika basi wacha finyo, ah. Movie za leo bana ni manginyo, ah. Form ya maodi na pia mayo, ah. Wakilalisha makula ni wo, ah. Bezi ni vela na ngem ni wrong, ah. Adi mandugu wakuje na pong, ah. Sio mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia doi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, ah. Cha mama, ah. Sia mayo wanapenda kalongo. Siko peini kupeleke na rada. Ita mangeus mionyeshi nani baba. Tutondeisi anapenda miti mama. Fika masai ndo uitishe kukumanga. Kwanya kweli nikuonyeshe vifa. Mpea tosheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na ako truba na si magiza. Leo si taba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akite kwa moro iza. Asikite akunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Mine kukemba siku mob weli genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutifanya kwa kete. Cha mama, cha baba, bile unanishika joy na niwasha. Macho zako jo zinani mada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Abracadabra nimekam kia magician. Panganga mingi ya chie ni politician. Njuri overloaded kama nisa. Makana nyeshe zwa makali dusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu. Na venye miu chimbe yuki tuwezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tuliopango. Siko jolea wale vicho na tuwezi tishika. Riziki ni popote uliza kina kata. Lina mapidi o supply godis 26. Nifatilio kijifanya wa mlambis. Na nuta juwa mbona kampuni ya kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalonga.
Vile toto upanda miti baby. Kuja nikushow vile kasu waka funny baby. Kuja nikushow vile mihu spread kitanda baby. Chapa toto alie tutumbo. Kawwe ni mblei na pigwa kumbo. Niko high, niko fede, niko stand up. Niko na mzinga na kajaba wapi lighter. Niko na mzinga na kajaba wapi lighter.
Haga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba beba. Kumbatia toto hadi che. Itabaki ame tekwa. Leta na rejo kashada kawake. Ni lazima zita shika shika. Iki mamba wapinduru manze. Kumba toto si toto. Eh, toto si, toto si, toto si, toto si, toto, toto, toto si, 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 toto si,
zitoto, zitoto, zitoto.
Retro jina kubwa, kikao cha jiuza. Nisha spoti mbili tatu kemba kurarua. Toka 254, rasmi mali twaziuza. Za wangati twapuuza. Tuna pull up na mali za ketepa mwazijua. Aya basi panda chuma wacha uba. Subject matter hamuoni nyima popo. Alisema hi, nikasema white. Aka kigo la mid, nikajua shida. Do you got a right, swali kawa why. Uko fine, niko fire, tuko on flick. Lakini bungi ikiteni, tano split.
Aga yake ni 10 over 10. Baby amejibeba, beba. Kumbatia toto hadi che. Itabaki ametekwa, tekwa. Leta na rejo kashada kawake. Ni lazima zita shika, shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba toto si dondo. Eh, toto si, toto si. Toto si, toto si, toto, toto, toto si. Toto si, toto si, toto si, toto.
Baby girl, cheza chini ya mpigo himti. Ukinyora utacheko, itabaki umeti. Kulango toka erada, nimekata, niko waba zena fili. Na nibamba, iko nini, uko chini. Kwa kinena, nimejibizi, niko pakize nyangori. Ukigoa, pigo ngumi, kaerada, zipone. Piga goti, unibambi, ukimaura, ndakucheka. Wenye rada, wamerada, dogo dogo, mejitoa.
Aga yake ni 10 over 10. Baby, amejibeba, beba. Kumbatia toto hadiche. Itabaki ametekwa, tekwa. Leta na rejo kashada kawake. Ni lazima zitashika, shika. Iki bamba wapinduru manze. Kumba toto si toto. Eh, toto si, toto si. Toto si, toto si, toto. Toto, toto si, toto si. Toto si, toto si, toto.
DJ Stanza, Lady's favorite DJ.
Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a part of you. Now I be say I don't forget enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, rolling. Waiting me down, nothing I can do for my baby, my shawty, you the king. My baby, baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, rolling. Waiting me down, nothing I can't do for my baby My shawty, you the king. My baby,
what you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be my real earnest. Shut up at the car, damn, you are the flawless.
Baby, say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me, as I there for you. Oh, no, no.
Yo, boy, born dead.